Mina roll na machizi, misi roll na machiki, yeah. Mina bang na machompes. Niko na wanangu leo ni my big boss. Ni my big boss. Kimenuka kitaa hakufai uko TikTok. Kila moja anataka photo na me. Ni wakika kuzipenta Instagram me. Ni mizuka toka chuka mpaka na e. Zedi wedi utanipata uko IG. Don't try me, I'm a bad girl. I'm a bad girl. Don't try me, I'm a bad girl.
I'm a bad girl.
Marcela, when I go be Marcela, Marcela, when I go be Marcela, Marcela, when I go be Marcela, Marcela. Ukiwa na pesa wewe ni champion, unique, smarty, mtu maridadi. Wanangu wao ni maburudani, vibe, bebes, watu kwa fun. Utanipata nao pate, after pate.
After pate.
Kwenye show na waleta kate, kate.
Kate, kate.
Tunaenda kushoto, tunarudi kulia. Watu. Situlianza kushoto, turudi kulia. Watu. Don't try me, I'm a bad girl. I'm a bad girl. Don't try me, I'm a bad girl.
Marcela,
hey, Marcela, when I go be Marcela, Marcela, when I go be Marcela, Marcela, when I go be Marcela, Marcela.
Noise Aratuga.
It touches all me.
Black Malaika.